Illuminati themselves. This is Colombia Sony. You feel it? Bantilla line. Yo, Kizzy,
you look mighty handsome.
Wadakuwa na nikataga system. Penzi lako lisa nipawasi. Baby, umedamsu. Baka nimeblo, umedamsu. Mimi na baby. Usende mbali uweza konta daddy. Penzi letu alipimwe kwa tochi. Wakija kibuti sindilia na loki.
Baby, you look so
baby, you look naturally.
Baby, you look so fine.
Pone moyo kama chapati. Nisimame wima kapemeza nyati.
Komibia mama.
Mimi na baby. Usende mbali uweza konta daddy. Benzi letu alipimwe kwa tochi. Wakija kibuti sindilia na loki.
Baby you look so good.
Baby you look naturally.
Baby you look so fine.
I love what it's on the